Bwetudako omusaza Busira akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ewa Kiso Primary Tannanyanzi atadde akazito okubakulira amasomero mu disitulikiti eyo okunyweza ebyokwenda by'abaana nga bateekawo enkola yonna eziyiza omulaba okuyingira essomero. Omusasi waffe Ssaalongo Mwamasembe katuwa ebisingawo.
Nanyanzi abadde mu zisinkano n'abakulira amasomero ku ssomero lya Wakiso Classiki e Kayunga mu Wakiso Town Council n'ategeeza nti buli omu amanyi bulungi nnyo ekyagwa eggaba nti ate bye bawulira kaakati ate byongera okubatiisa kubanga waliwo amasomero agamu agajja agatambulira ku mitimbagano gy'amawulire n'agamba nti kino kyongera okukanga n'okuteekawo obunkenke mu masomero ago.
Twafunye ekikanga wa masomero tulina abantu abajja ne batutuyitamu ate bazze tukola bulabi lisiti eyo twagirabyeko ne mu mawulire ate nti naffe amasomero gafaage Wakiso gaabadde mbalabula ne tongeremu amaanyi mu ngeri gye tukuumamu abaana baffe okuva ku geeti paka n'aba batwala awaka tutubeerenga abaana baffe tebafuna buzibu ng'obwalabikiddeko e Kampala abaana bwe battiddwa. Tusaba aba directors ne ba head teachers b'amasomero mwongere okunyweza ku geeti okubanga muyina ekitabo bwe bawandiika ate bantu basobola n'okufuna obuuma obukebera abayingira tukeberewo nga tulaba nti abantu baffe abayingira tebalina bisi oba tebazze n'ebyo ebiyinza okushankalanya eddembe ly'abaana mu ssomero.
Polimuliisa Nanyanzi agamba nti abatalina bikomera kati ke kadde balabe nti tebatekawo bikomera ku masomero gaabwe. Asabye ensonga eno baleme kitwalanga ya lusago nti amasomero ago agajjwe bawandiiseeko abantu bulijjo babadde bajja ne bateeka ebintu ku biibwa ebitiimu bapulamu mu kiro kitwala omunaku ne mu bintu ebirala ate n'ebikolebwa n'asaba ensonga eno bagitwale nga yamakulu nnyo.
Tunyolwa olw'abaana baffe aba batufuddeko ne ba head teachers tubeere beegendereza ttaamu eno eggwako naye era ne ttaamu ejja tubeere basaale nnyo mu kulanga balamu kubanga saiki ekyago winga on amasomero gafaago ge baayogeddeko mu Wakiso ne gasigala nga bali basigala bagalondoola so twongeremu security amasomero gamu.
Mwakyabasa Kamasembe bali Wakiso mu Busiro.